It's DJ Robbie, Mr. Mellow.
Mama, Dad, don't get me wrong. I respect you and I love you. Nana Jua says Kelamku, Uwajikaku.
Watch out, 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 wat mwambie, na mwambie, na mwambie. Commit a crime and I'll be your defender. Overpower me so that I surrender. Mm, I wish I could be your saliva, so that I could taste your lips whenever. I envy your hipster, vile inakushika kwa ma. Kwa kweli manzi umebarikiwa, ndio maana tunaimba hallelujah. I wish I could be your shoe, I would have such a beautiful view. And if I was the slit on your dress, my goal in life would be to aim for the highest. If only I could be your body lotion, I would walk with undivided devotion. Kila siku nakufikiria, ndio maana nasinzia. Nasinzia nikikuwaza.
Kunywa geta ma vitamins, mgenge sipenda geta ma vitamin. Don't quit fresh, napiga shawe na dunge meresh. Mos mos buga sinaga teresh, acha ma skin tone high naga raw. Cheers, I like your mini skirt. Relax sipenda geta ma shortcut. The moon nakana mimi temu wana kuhetu kwa setu kwa fresh. Kaswell kako kokam na mo edge, madem wangu si wachapi sweep. Milch is now zip, chekini mifunga zip. Wende mbiye sinani, anakujaga na nani kwa nani. Nasikia gana mbiye ganini kwa nini. Leo wewe umetunga kamini bila nini. Usiulize ni nini, usiulize minini. I'm a gentleman, yes I am. Ladies and gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madem wananipenda, oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wananitaka Flash, I get the Superman. Ni watoto niko nao, niwe Superman. Nikiwa kwenye baba, venye miuka, venye miuva. Ay, swaga balan, baby unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si ya dina kukadia. Paniku kupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pe unachotaka kwani iko nini? Pose, si ya dina kukadia. Paniku kupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama.
Nipate baby kwenye bar. Kuliza shore what you drinking.
What you drinking mama?
You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa ni.
Sinataki taki mingi na namtaka tu haki. So lazima nimfanye awe my baby kirasmi. Mini robano chungu sifol na manati. Manake nita insist at least to exchange my number. Hala bad niki hala juma ushani bango ni attract. So ata izo strings to attack. Sipuna physics in a share 50-50. Give myself to you, attract me baby boo.
Napenda unavyonukia, urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby vumuenda.
Wanasema nga the blacker the berry, the sweeter the juice. Na mtaka kishenzi, siyezi kumlose. Anajua kuni use, medically speaking. At the same time akopo,
medically speaking.
Doctor, kolo, yes, mia fi smooth. Operator, pali magnetic field. Badman, mia fi geta, navigator from the club. Straight to the car, into my room. And hit it like a star.
Na penda unavyonukia, urembo wako kweli wavutia. Unani confuse, unani seduce. Nikikuona baby vumuenda.
She is magnetic. That girl has a magnetic for soul. She is magnetic. That girl has
kukutana tena Mara ya pili mjini kule pwani Milipendezwa na urembo wako mami Na jinsi ulivyo tabasamu kwa umbali Baada ya siku kadha penzi lilianza Moja kwa moja moyo ukazidipenda Wakati wangu wa safari ukafika Tukaagana tuonane nikirudi iweje tena Heyo maneno yanatamba Ya kwamba umeposwa na wataka funga ndoa Iweje tena Heyo umenitupa kando Baby mbona sielewi ndio nataka unia Nini nikimefanya haunipendi mimi Tumoyoni naumia Kila nkiwaona pamoja mwapita Ndio nataka unia Nini nikimefanya haunipendi mimi Tumoyoni naumia Kila nkiwaona pamoja mwapita Maria Sioni mimi nikipenda Mwingine jinsi nilivyo kupenda mami Nataabika kila siku na mawazo Mwenzio mbona umeniacha na upweke Ndiyo mana minazuba Jukweli ndani minajua wanifaa Yeah Mami sijitambui mimi Nina maswali mengi bado haujajibu Iweje tena Heyo maneno yanatamba Ya kwamba umeposwa na mwataka funga ndoa Iweje tena Heyo umenitupa kando Baby mbona sielewi Ndiyo nataka unia Kimefanya haunipendi mimi Tumoyoni naumia Kila nkiwaona pamoja mwapita Ndio nataka unia Nini kimefanya haunipendi mimi Tumoyoni naumia Kila nkiwaona pamoja mwapita Ndio nataka unia Siku
mwisho jamani aliniita Niko busy kwenye club na katika Nimetega sikio kwenye speaker Sina muda na mtu wata dakika ati
Sorry tukutane please uko town
Huku wana niangalia up and down
Okay now please write your number down
Okay come let's get down
Excuse me miss jina langu ni Jackson Together me and you took a letter action Joe sogea karibu ni kupe Pio utani ninachoomba ni nafasi Kama dakika tano two of the time Ni kweleze ni live kumai Toka first time nilipole my eyes on you Nili believe it's true kuwa ni wewe tu I promise you Nitapenda huu na utanipenda tu Hadi nimepiga magoti kwenye sakafu Nitakupa chochote utakacho Pairs and pairs are golden sandals Your love I'll cherish I'll keep Villa scandals Pairs and pairs are golden sandals Your love I'll cherish to keep Villa scandals
Siku muta jamami aliniita Niko busy kwenye club na katika Nimetega sikio kwenye speaker Sina muda na mtu wata dakika ati
Shori tukutani please one more time
Kumekucha na pita mama ngina nasikia Chukua Bada ya mda na unademu wakishua Expensive fender looking utadhani ametua Facha ni kwambie Kem alikuwa ameva A black stretcher A blue silky top And a pair of black skaters An African queen A rare kind of species none of you has ever seen Ako masava Jina ni Mustafa No need for you to worry We can keep it undercover For real never mind About your current lover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika
Jazika
Wasee kila siku wanauliza
Uliza
Na wazani nilifanya mpaka kajipa
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza Mara ya kwanza
Nikupeleke Casablanca
Mombasa, rosta, salsa Come to Makasa
Sasa ni mavolcha
Ngoja, jua hautasafa Siwezi kukuchapa Na tena nime apa
Ni wewe ndo nataka
Wengine misitaki
Kwani magonjwa ni mengi So wacha nikupe raha Mtoto waki Kenya Mi nisha sema Nisha sema Wacha nikupe raha Mtoto waki Kenya Nisha sema Nisha sema Chaki Mona Lisa na vyo tingisha
Tingisha
Mimi nimebaki nimejazika Wasee kila siku wanauliza Na wazani nilifanya mpaka kajipa Chaki Mona Lisa na vifungisha Mimi nimebaki nimejazika Wasee kila siku wanauliza Na wazani nilifanya mpaka kajipa
Leo utahakikisha Leo lazima atakuwa wangu Nasema leo utahakikisha
akasema ni freshi. Ole wangu huku mimi niliomba tu kwamba atajipa.
Msanii wa sanaa ya silaha ningekuwa na jamii ya masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kujijali tu hali mshao sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia majabu ya Musa Firauni huyu kijana nafanya vipusa matauni wavue mashati mapanti ni kama wauni wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jamaa rap naifanyia chapa na mafanzu wanao nipenda jamaa sata ukinichukia siwezi jali ya ta kawe ni MC, stick to the wax. Unafaa kweza kutumia hip-hop na other tracks. Siku chukia wadhiju, anatawala industry. Na web kaka nane, kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip-hop ni culture ya labu, sisahau. Kole kukwambia, siku chukia na kutharau.
Tuendele, ama tusiendele. Tuendele, ama tusiendele. Tuendele, ama tusiendele. Tuendele, ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi ati ma lyrics zetu mazeni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali. Nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani. MC lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi. Kukubali wana wanati hata na mababi. We, wacha kujidu mze hatari. Kusema na mimi nasema lakini tuni safari.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Tumesoma pamoja tangu utotoni. Tumecheza pamoja michezo ya utotoni. Sasa mimi mtu mzima natafuta mchumba. Suti nawe na degree toka university sio wa kusakanya hajiwezi mwenyewe nitafanya chochote wesema tu nitakwenda kokote wesema tu nitakupa chochote wesema tu mama nampenda mtoto wangu.
Taga na zile ziko maji zimepleki. Na kata maji kifi kama beans zimepleki. Niko fiti nimekula makuki na makeki. Oh yes baby nimesete.
Sete napenda ga zile zimesete. Jicho nyanya oh yeah wale wamesete. Zimesunga tu kwa kibete. Simama wacha kukatika kwenye kete.
Kete wacha kujisunga tu kwa kete. Tunajua genge ilishani visha pete. Mina piga miti weni mate. Mina piga miti weni pate. Pate
pate boss hey. Mazo sinitoke, kuna toast anataka tuni yende kwake. Maso sema kebab, yendio mkate. Hey, boss, wacha mpiga mate.
You got that tender, tender. She can really get a good one,
good one.
You got that tender, tender. She can give you a good one,
good one.
You got that tender, tender. She can really get a good one,
good one.
You got that tender, tender. She can give you a good one,
good one.
While I was is out. Like it, hey, that tender, I can even me meet thing, cause she can get it, shorty knows I ain't playing, now she's the reason all of the fellas are saying,
Bona, Bogi Benda, I'm a baby, vida mi waga na benda, I take it, nikirusha that shy guy, najua anapenda that sly guy,
niko area car, length times width, sina height, but anapenda my length, she admits, one of us has to be the short run in their relationship, so I'ma take one for the team,
tunawatembelea, tunawagongea, wanabaki mutaani wakituo.
kuongea tulitembelea tukakagua tukaacha utaani wametolea.
Nasafiri kwenye barabara ya maisha bila kutaka, saa yoyote naweza pata pancha, kwa hivyo naendesha gari yangu pole pole sana. Allahu Akbar, Mungu ni mkubwa, asante baba kwa kunisaidia kujua, ukiotesha mazuri mazuri utavuna, tangu siku yangu ya kuzaliwa mpaka siku hii tumefika. Hakuna mtu angewahi fikiria sifa za Isa, yule kijana aliye kwa kikaa jobless corner kisaga gomba, ijapokuwa amesoma angekuwa akisikizwa kwa redio, matamshi kukubaliwa na kila masikio, kucheza kuku dansa uchakacha hiyo matokeo.
Latino, I've discovered she's my type, but just the way she works it out, how she flex on it red tone, and I know you're working me on, girl I can't help myself, I just want you to know, that I cannot leave you without, knowing what I feel inside, you may be foolish trying to say, but I'm brave enough to play, those type of games leave me on. And I know you're working me on. Girl, I can't help myself. I just want you to know. Girl, you're my desire. You really got me on like fire. I wish I could tell you.
Chipsy, bajia, kenchi, kidis, Johama demo.
kuhepa. Twende tu tukichelewa atahepa. Edu, nime like you.
Let me walk with you.
That he shown me. Jaja, thank you for me wife. Thank you for the most special thing in my life. Thank you for the one that me wake up every morning fi work for. Me want fi work and provide for.
Namuamini daktari sana ampunye rafiki yangu ana ni mkunga mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia mtoto anamgeuzia niki haso juu chini ili nifuke boda.
Maishani ni wewe tu vile unachapa sama kila saa na baki nimekaa na baki nimezubama na hii ni kweli ma misikufiche ma hii ni mapenzi kutoka kwa roho ma ningependa kueleza jinsi umenifanya nikakupenda ndo ninasema you're my only strength you're my only weakness you're the kind of girl I want to be seen with niwe wako wa milele tupendane paka mwisho tukenda tupendane cause I wanna spend the rest of my life with you. Nataka tuwe na family and you. Nataka tuishi na we pamoja. We're all together forever and ever. Si mimi na wewe na ni wewe tu wewe mwenyewe hamna mwingine anafanya ni kreki hamna mwingine ananiita baby hamna mwingine maishani mwangu kwa roho yangu I promise I'll always be your baby so let me explain to you loud and clear cause I love you baby and that's why I'm here nitafanya everything to make sure you're happy nikupe moyo wangu nikupe some good loving nikupende venye ulivyo na roho safi na nihakikishe pendo letu liko wazi cause I wanna spend the rest of my life with nataka tuwe na family and me nataka tuishi na
family and me nataka tuishi na family and me.
Thank you. anga kama upe outside, lakini rangi yake ni nyeusi inside. Jali anaka ni kama anadu, lakini anakanya kia kia. Unajidai eti mfuko yako imejaa, na huku familia ina kufa na njaa. Kwenye paa unaagiza nyama choma, na bibi nyumbani anakula sukuma. Shafikia unakunywa kumbe pesa ulikopa, rent ya nyumba haujalipa umesota. You're supposed to be the breadwinner, you bet the soul to yourself is your real inner. Umeshawahi saidia charity, na huku kujidai una pesa kwantiti. Umeshawahi spend time na family, watoto wananjaa, you better face reality. Jane anaka mweupe outside, lakini rangi yake ni nyeusi inside. Jane anaka ni kama anaku, lakini anaka nyakia kia. Jane anaka mweupe outside, lakini rangi yake ni nyeusi inside.
Shona mtuwa mtuwa makare nifo kumisita. Aitua lima mama nita. Mreki doga mnachani kitu katri mita. Nipande kama jikuwa ta kutoka kwa mita. Mdogo mdogo aiza nkatikia, nikiwa nyumaki oza dhani mini mkia. Idrinki yangu amefanya kajimuagia, na anacheka nkimuambia nataka kum. Akipita base kila mtuwa mwitanti. Tabia tabia zake oza dhani eni mlami. Gozi yake laini na nrangia lami. Macho akincheki na wish ninge kuandane. Dani ya jeans yake, lipata size yake. Anipeleke kwake, aishi kwa mamake. Kila mande ni mshengware, tuslale. Mate, mate, jeno kipa wa asie mani. Ataki nipeleke kama.
Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia.
Kuingia ige mitaza kazi jabu, kichwa zetami Nairobi na kitu kidogo. Transportation yes me when we na mawinga, site dona stuli na bus corridor. I never knew my breakthrough that be there. But I have to have to encourage and prayer. No mommy, no papi, no sister, brother there. But I have to make it true.
Nilishikwa na moka rao, chabuli Nairobi, I just begun another round. Unumember, tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia, tunaendelea bila kuzingatia. Tunavumilia, wanatuangalia.
Kiria tutachana, lakini tulipopendana, ueleweki unaniumiza sana. Hey, upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby, baru, baru, baru. Upendo gani na sikuoni baby, upendo gani upatikani hani, upendo gani uniamini baby. Mtafuta ulishapata, anaye kupenda sana usiwaikata. Mimi nawe twende wote poto nataka, tukaye tule tunyo juwe minilidata. Wasi kudanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona unipa mawazo, amua, amua, amua mimi. Wasi kudanganya tisina uwezo, ninao na siyo mchezo. Ona unipa mawazo.
kali usifanye ni cheke. Tadangana jaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana mkatuzi toke. Unapanguza nini bana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ameniambia nikute na ngoma mbili mbili. Amora amora wachi wa bambe na mjipandishe juu ka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem. Cheni pia mi ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mamwa kuenda pole pole. Usifikreni mechoka nikona nguvu kazi le ngombe nyona mchani. Sitachoka kutafuta majani. Sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya. Ni bidino utafika kwa lunataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu zita.
Shank, you ready? The remix. Abamika, abamika, na ingo manoma. Hakwa sababu tunaanza tutakoma. Na ingo remix, tumesa safisha ni akuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika, abamika, na ingo manoma. Hakwa sababu tunaanza tutakoma. Na ingo remix, tumesa safisha ni akuwakilisha. Na imetoka bombshell, bombshell. Abamika, shikika, alafuika. Na kama ngoma imefika basi katika. Bounce to the beat, feel the seat. Allah forget if you see. Kamu shoki leunacho, fungua macho. Jue bombshell tunayo. We've got what it takes. Tosanya mu break, mu shake. Na to make your body bump and grind. Isi mind vile watu wana kucheki. Hini day ya kubleki, ukisleki. Utapata huna chako na wako mzako. Nigile ya kwa uwanze. Hebu look vile tumekamu kwa locomotion. Music yetu la potion. Basi set your wheels on motion. Twende kazi, kiwazi wazi. Vila wazwazi, kwa juwa si wote to. A good time, ila my time. That's what believe, believe. Iyo si crime, aha. Abamika, abamika, na ingo manoma. Akwa sababu, tunaanza tutakoma. Na ina rini, sume sasa fisha. Na kuwakilisha, na imetoka bombshell, bombshell. Abamika, abamika, na ingo manoma. Akwa sababu, tunaanza tutakoma. Na ina rini, sume sasa fisha. Na kuwakilisha, na imetoka bombshell, bombshell.
Nene mekuloki zaidi kunishinde. Ukinita kila siku na itika. Nilikuona mara kwanza nilikuwa 5 years hapo kejani na brother. Nikuchukua nikakungiza kwa jeb. Nikakusikizia nikasema we ni noma neza kana wewe. Ebu songa neza cheza na wewe. Game yoyote utafikiria ukikatika mina kunganishia. Umepona sayi jisikizie mashini kisonge kuni. Sini dunge na pini. Unaruka ruka na zuni kwa nini. Dawa yako na kushikilia na shilingi. Nona mbu squeeze unambamba. Na luka mpya tinaitwa lingala. Kwa club na kusukuma utoki. Ni saa 10 usiku bado uchoki. Twende mtaani tutulie. Stima ndio hiyo ni kuandalie. Umenona sai jisikizie. Mashini kisonge buni.
Get down, hey, get down, hey, get down, hey, get down, hey. maji baridi juma zenu go hot like whoa. When your body like whoa. Hey, hey, huh. What? Baby, you got my attention. My attention. You're my attention. My attention, huh. And get down. Pillow, no one, your waist to get down. Your mommy on my phone, vibrate and get down.
Nimekewa madawa, sezi kuwata. Kila malu naenda, mina kufuata. Siogopi kuambia, mina kupenda. Atuwa uivu nao zao ni kusema sema. Yo manza lipigia siu miata simjuni. Mime kwa studio, tutukwa nae wapi juzi. Izo ni uongo, unonajua. Mlango angi kuhoja, kuteka kudi nimefungua. Unasema apana, apana. Huku kilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badu zenambia. Kila kitu yangi rudi fiti. Vyolipotea tumtano lufrani mechizi. Silalu kusemo kweli sikuli. Gezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Man kwa sepeme na skankani mechoka. Kuzitetea pali niko wapali siko. Nase tumetupa miaka sita hivyo. Unasema apana, apana. Kukilia mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini bandu zenambia. Na nguvu yangu yote naweza. Pesako kuna malipoa nimeiweka. Uneza chuna katha ukitaka. Zile stabaki nunua nazo shamba. Lazima tufike maisha yetu ya mbele. Si kila siku kelele kelele.
Tuki wana wewe mambo yako yenda kombo. Yapo nisonge yapo matatizo yako yako ma. Na kuwaga mikuwa heri nami ina kutakia la heri. Siwezi jamani mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri. Nami ina kutakia la heri. Kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri. Nami ina kutakia la heri. Kukupenda misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri. Nami ina kutakia la heri. Kukupenda misiwezi.
Ukinijali, nimeapa kuwezani, unaganji, sitakuacha. Ura ulipi unacho na hiji mgengeni, nimeapa. Mapenzi bora ya kudumu minawe, nina shaka.
Kutoku angwe ni kama uwa, nisipo kushugulikia kakwe kia maji naeza kuwa. Nashikilia roho yako fiti ka glasi, nisiachilie sabujo naeza ivunja. Mtotoe ni katambi ya walua. Na nikoshua utamu ya manzi mnaijua. Nyuma ya kila mwana umeendelea kimaisha. Kuna mrembo na mshikilia na msupport kabisa. Manzi we ni kapesi yangu kwa benki. Na kuifadhi maisha badaye watoto wengi. Sunajue ni katrak noma kwa msani. Feeling yenye unipa nikuwa studio ndani. Mtoto ni kahewa ya subuhi na mapema. Jui na kata wingu smile yako unacheka. Se una blush unadai na kudanganya. Ukweli ngependa kuomba hizo mbana.
Nitakupa jamii ukinijali. Nimeapa unisani unaganji. Sitakuacha. Ura ulipi unacho na hiji mgengeni. Nimeapa mapenzi bora ya kudumu minawe.
vile mwishu gulikia kuekia tui vingata. Na rangi ya power ndika esmata. Shika inoti kucha tengeza ata. Sura nywele shugulikia na vitu katha. Yondringie maboy wangu vile tu umeva. Mtoto na joe ni kapaka yangu ya nyumba. Na papasa mgongo nywele na sura. Matai muneza kwa kasi mbo atsavo. Na jotaki manzi mwengine karibu na boy wako. Check vile unatembe ya kata usi. Swaga juma ringo na mkiria arusi. Mtoto ni kapete lenda kuwa nayo. Itakoma kwa imkono wacha rungu ya nyayo. Na joja zoe ya kuambia mtu kaizi. Genge love don't experience a easy. Yeah.
Mtakupa jani, ukini jali. Mie apa, uwezani, unaganji. Sitakwa jani.
Itraki na nchanga, amshe na vile likuwa nimechokwa. Nimechoka na ku itoa kitu kidogo. Ikita tau karancho doshika mambao. Kasi itatoa kitu kidogo.
Aha, it's production, no?
Sitowi kitu kidogo.
Nazema nini
sitowi kitu kidogo.
Utalala ndani
sitowi kitu kidogo.
Mia mbele dosa jo.
Nimechoka na kutoa hongo. Sitowi kitu kidogo.
Nazema nini
sitowi kitu kidogo.
Utalala ndani
sitowi kitu kidogo.
Mia mbele dosa jo.
Anadai corruption ni blanda. Hata makarau lakini badu wanani handa. Napatana na usiku nkitoka job kwa njia ka. Sina mia mia hawezi nihudumia.
Kwanza kijana epotowa kipande.
Maze jo uskini lisa hawafande.
Ok, zaza itabidi umelala ndaye.
Hey, afana na jua right zangu yosiku pali.
Hati una right minaona unarong.
Haka nipiga kibao karivasi ndani yao.
Hepweka ima wako mariambu. Inanigelesho na dhani weni nyanyangu.
Si hivyo nimefikisha 18 tujuzi. Na kwata ID tafa shunelo kuna upuzi. Ina go down.
Hebo slow down. Nielevi yonuganza kuongea ganje.
Sitowi kitu kidogo.
Nazema nini
sitowi kitu kidogo.
Utalala ndani
sitowi kitu kidogo.
Mia mbele dosa jo.
Nimechoka na kutoa hongo.
Sitowi kitu kidogo. Nazema nini
sitowi kitu kidogo.
Utalala ndani
sitowi kitu kidogo.
Mia mbele dosa jo.
Sana watu ka 15 kwa hiyo pick up. Kile store wakosi watu waku pick up. Kea huna ganji.
Beba yeye.
Kunikani matri.
Beba yeye.
Wote wanabonga juu ya thegi anaitwa onyi. Nasikia huko ndani endo fast body. Wanuliza karau.
Hamna baadhi nyangao onyi ilo.
Nikia kila mtu hapo wanatupa mbao. Wanachilio wakibrai karau na matao. Kebaki solo sanelekea ndani bana.
Wanavika nyumbani.
Halani andikia sina ID kwa kitabu ya OB. Kisha nongeze ya drunk and disorderly. Anakubali ya mekosea lakini ya tia la raba.
Leza mbuto mbenunua raba miya zaba.
Sitowi kitu kidogo.
Nazema nini
sitowi kitu kidogo.
Utalala ndani
sitowi kitu kidogo.
Mia mbele dosa jo.
Nimechoka na kutoa hongo.
This is the first time I've seen you around. I can't let you walk by. I wanna know your name. The way that you smile brightens up my day. Could you be my friend? Maybe someday you could be my girl. How I wish you were mine. Cause I'd keep you by my side. Make you smile all the time. If I only knew what you like. How I wish you were mine. Cause I'd keep you by my side. Make you smile all the time. If I only knew what you like. What you like, what you like, what you like. If I only knew what you like, what you like, what you like, what you like.
Yeah.
If I only knew what you like, what you like.
When I looked at you and you looked at me. Baby girl, you know that you got me. I set my heart on you, now I'm so confused. I don't know how I'm gonna live without you.
Like Red Bull, you got me going, going. Boom, 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 my heart is papa pumping.
I really want you, if you would be mine.
Cause your hair is pretty, you smell so sweet. The way you move your body make a bad man sing.
You're so fly, the diamond in my sky. All I really, really wanna know is what you like.
What you like, what you like. What you like? If I only knew what you like. What you like? What you like? What you like? If I only knew what you like. What you like?
unachotaka nyambie mitakupa. Mtoto mama na kupenda roho yangu wachukua. Ni nini unachotaka nyambie mitakupa. Mtoto mama na kupenda roho yangu wachukua.
Niamini nikikwambia I love you. Niamini nikikwambia I need you.
Mapenzi